Be your girl lean on my shoulder.
Vicky Bandas.
Anytime you feel low, love. Baby, you can call me a soldier.
Nadia, mapenzi matamu bana. Sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matusi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Nadia, my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. Yeah,
forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukiniacha tadaidi. Baby, yo yo. Milima na mabonde,
nimepanda nikachuka, bado minarudi kwako,
minarudi kwako baby.
Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa
raha,
hey, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Girl, you know my shoulder. Anytime you feel alone, baby, you can call me a soldier. Stuck in the watch you solo.
Jamani kupendwa
raha,
Nadia ni kumbatie, baby, kupendwa
raha.
My mama, my mama, kila mimi napendwa
raha. Vicky Bandas.